Onindenga sayitholi kahle awuntombi siyaphuza abona ngosi emkomelweni sithi somile sicalikesi umina ngabona ngosi emkomelweni sithi somile sicalikesi nebhodlela abona ngosi emkomelweni sithi somile sicalikesi
Yeah, baby, I love you, baby.
Where's my sister?